Yo, sister B, you no bonga dog na?
To Dubai, yes, I know.
Yo,
to my way, to my way, to my way, to my way, bonga dog na. To my way, to my way, to my way, to my way, bonga dog na. To my way, to my way, to my way, to my way, bonga dog na. To my way, to my way, to my way, to my way, bonga dog na.
Makanisa ni misikiti ni ni sehemu za kutubu na kumomba Mola si sehemu za kila kona unati, nyati, 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 meta kupikana manati. Mambo chai chikinya dhati vikiti kivi njani kiti. Siku zinavyo zidi kwenda mambo yanabadilika, dunina libika, kizazi kinatabika. Hata amli za Mungu zinasaulika. Zambi zinongezeka, shala uka kaga katike uza demu kulaishisha maisha. Jemba na njemba kupeyana ulota biashara ya makalio. Hicho ni kirio cha miaka nenda luti. Bongo bado tizedi, tizedi ye mpaka tizedi yeksi. Tunaludi kama enzi za Sodoma na Gomora emola. Ubungo na nichuza pale wanopoke uza mikisha Christmas. Pasaka maulidi na mwaka mpya ni sehemu za kuchotia mademu. Mademu kuchotia wanaume. Kimpwe mpwele wachala, kimpwe mpwele wachala, kimpwe mpwele wachala, kimpwe mpwele wachala. Ndipo napochoka na Mungu anakazabika. Viwachala, viwachala, tachurumia marangapi na bado tunakazana kufunja mliya sida kama tunalamba pipi. Kitim, 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 sanu katimka. Wanawake na kunyanyasika kijinsia. Kuliwa kinyume na maumbile. Mtete meko muma napo lazimisha kumgeuza mke. Kuli tunime kuisha kindumbwe ndumbwe. Udate zangu wanashika ndogwa zinabunjika. Wamezishiwa zele za mapigo na mashoka. Matakichari wanalalama kuna wakonjo nencha kuchailiwa. Kila naye enda mashini mezibika shauli ya kula uji wa mkongo. Hii ni zambi mbaya kufuru mwanadamu. Juna hamu na chia namu. Kame navyo mkoja kiwetele.
Tu mama way, tu mama way, tu mama way, tu mama way.
tuk na master cheba mga tuk na. Binadamu wengine wanajifanya kuchukua mayatima ni watoto wa marehemu kwa steza kuwatunza. Kumbe mnajifatia fanya kazi wa bure. Ole wenu kitafika kiamachano. Bongo tuk na.